kupenda kawa jizi huyo ni mimi. Eti mtu kapagawa kisa mapenzi ni mimi. Mala kila nachokitaka, ole ya nachopenda, kila nachokitaka yani kama meni roga, kama meni pamada. Yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa. Kama meni roga, kama meni pamada. Yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa. Toma na ikinita baby, naitika baby. Akinita sweetie, naitika sweetie. Akinita my darling, naitika love of my life. Akinita oh baby, naitika a baby.
Mtoto mchaka mufine, kama matatu amebeba, na mapenzi meshika kawine, ama kajaba na vela. Nare kwa mapenzi mini kilema, nare siwezi shawa kama jasema.
Now for your information, I want to throttle my person. Need good senses son, I na call teach you a lesson.
Nare kwa mapenzi mini kilema, nare siwezi shawa kama jasema.
Ukisikia mtu kapenda kawa jizi huyo ni mimi. Eti mtu amefuliza kisa mapenzi ni mimi. Abebo, abebo, I want to keep you for life. Nyalego, nyoremo, I want to be with you for life.
Ukisikia tukapenda kawa jizi huyo ni mimi. Eti mtu kapagawa kisa mapenzi ni mimi. Mala kila nachokitaka, oh yeah, nachopenda, kila nachokitaka yani kama meni roga, kama meni pamadawa. Yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa. Kama meni roga, kama meni pamadawa. Yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa.